Casimir. Classic. Vertigine. Vertigine. Vertigine.
Talk attention.
Musadi. Musadi utwana lumana.
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 Talk attention.
Barele munna. Munna utwana lumana. Barele munna. Munna utwana lumana. Munyaga tishini. Kamufi atashini wasaneka. Munyaga tishini. Kamufi atashini wasaneka. Musadi. Musadi utwana lumana. Musadi, musadi utwana lumana.
Barele
munna, munna utwana lumana.
Kibei,
barele munna, munna utwana lumana.
Dosele tashem.
Musadi, musadi utwana lumana.
Kenana.
Musadi, musadi utwana lumana.
Dosele tashem.
Barele munna, munna utwana lumana.
Kibei,
barele munna. Unna sanna na wanna
dosile tashem.
Hey, usadi yonya kanako. Hey, nako ya hao.
Hey,
kire nako yena. Oh, 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 oh. Kire le ratele la kilona nako ya hao. Kire le ratele la kilona nako ya hao. Kirle ratole la kilona nako ya hao. Kirle ratole la kilona nako ya hao.
Musadi, musadi utwana lumana.
Kenana.
Musadi, musadi utwana lumana.
Dosile tashem.
Barele munna, munna utwana lumana.
Kibei.
Barele munna, munna utwana lumana.
Dosile tashem.
Musadi. Musadi utwana
lumana. Kirle ratole la kilona nako ya hao.
Musadi. Musadi utwana
lumana. Barele
munna, munna utwana
lumana.
Barele munna, munna utwana
lumana.
Munyaga tishini, kamufi atishini wasileka. Munyaga tishini, kamufi atishini wasileka. Munyaga tishini, kamufi atishini wasileka. Munyaga tishini, kamufi atishini wasileka.
Musadi, musadi utwana lumana.
Musadi, musadi utwana lumana.
Musadi, musadi utwana lumana.
Musadi, musadi utwana lumana.
Barele munna, munna 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 utwana lumana.
Dosile tashem.
Musadi, musadi utwana lumana.
Kenana.
Musadi, musadi utwana lumana.
Dosile tashem.
Barele munna, munna utwana lumana.
Kibei.
Barele munna, munna utwana lumana.
Dosile tashem.